Nesikia umungua, mebake majivu. Na ulize vinini likupendiaga sina majibu. Mwanamke gani umejatu wivu? Akili ya pesa fukume mtu mvivu. Shemi jampata mwingine mtu olivu. Mepita kushoto kinyola kulia. Mana sija kumisi. Sija ku na waza pesa utanambia nini? Mapenzi sitaki narudia tena. Sija kumisi. Sija ku ndelea kudanga staki kupangwa. Miso mshamba narudia tena. Sija kumisi.
Staki unachotaka kipolo akipaswi achana na mimi. Uomesha chacha fimbo ya mbali haiwezi nichapa. Huna mafundi unatoa famba. Huna mautamu sozi jilamba. Kwako sichumishi mchicha mtakuwa mshamba. Ulona mifala kisa na jichanga. Sija kumisi fala hey. Haukuwa loyal kisa visentu. Katoka na vize kisa trip za zenji. Sija kumisi kupendi umona na zinyaga do nataka tuspendi. Staki kukukata ulijo na keki shenzi. Bonge la komwe utakula kwenzi. Usifo sipenzi shaweka exi kukupa tiki siwezi hey. Uwezi kwa wangu buu. Mana uchaguina na naikudu. Ukaisha zoya kuruka. Ungaiwa umesha chuja. Ufai wa ushavuruga. Ukinyalo sinifuate vunga. Wesa liti yuda
hey. Pack a refill. Get to look funny or get to the mill. I'm done with this papi. Si purchase the mood. I'm all about millions. I'm in a race. Stop calling my phone. Girl give me a space. She say I'm sweet. No give me a taste. Sitaji kumblock. Sijibu text. Out of my mind. Ain't no debate. She will be talking to me now. But no sikuitaji. Feel me now. She say honey please. Mfanya touch papi. Kitaka kupiga show. Yeni so no fi mbaga kwenye rose. Number Lamborghini doors. Bila roof with the cool in the boots. Super unlock. Wanna get low. Get low. Out of AMO. Sija kumisi. Get that to the memo.
Nesika mungua. Mebake majivu. Na ulize vinini likupendiaga sina majibu. Mwanamke gani umejatu wivu? Akili ya pesa fukume mtu mvivu. Shemi jampata mwingine mtu olivu. Mepita kushoto kinyola kulia. Mana sija kumisi. Sija ku na waza pesa utanambia nini? Mapenzi sitaki narudia tena. Sija kumisi. Sija ku ndelea kudanga staki kupangwa. Miso mshamba narudia tena. Sija kumisi.
Solidari nalia. Silali nitakesha na bia. Sifiki popote nitapoteza njia. Mawazo kibao labda nitaga dunia. Sight tangu mesepa I'm feeling alive. Saka tu pepa ni roll in my life. Babies kitaka just do it I'm nice. They say I'm too good she said no you too nice. Right I might get lucky tonight. Nyonga some jazz and go book me a flight. Party after party so buya di night. Na sina my stress I'm enjoying my life yeah. Wake up mziki mfurai yeah. Basi kijit niwe high yeah. Don't text me no don't call my phone. Don't call
yeah.
My home
I've goodbye. I've squeezed into nyingi sina nijia. Umekuwa mvuvi unavuvua chupi na waza ni kupe zawadi ya kasia. Sija kumisi kenani na pia mwenzako nko busy na shika tu pesa mwenzangu na shika mikia. Au kisa maybe geto dogo jiko la mkao ulipenda gesi sasa ungeniambia. Na ulivo kichwa maji uono kitupe ndoano imo. Delea kuwa panga kama ni gubu milisha left simo. Utamwaga chozi sana kuni nilia minamwaga wino. Saviko virus o tv tu mpaka radio ni minyumo. Nesikia mungua
mwebake majivu. Na ulize vinini likupendiaga sina majibu. Mwanamke gani umejatu wivu? Akili ya pesa fukume mtu mvivu. Shemi jampata mwingine mtu olivu. Mepita kushoto kinyola kulia. Mana sija kumisi.
Sija ku na waza pesa utanambia nini? Mapenzi sitaki narudia tena. Sija kumisi.
Sija ku
ndelea kudanga staki kupangwa. Miso mshamba narudia tena. Sija kumisi.